hogamiyaasha afrika ku kulansan dalka etoobiya ayaa cambaareeyey afgembiyadii dhowaan dhacay ee islamarkaana ka dhacay qaaradda. Sarkaal ka tirsan midowda afrika ayaa sheegay in xubinnimada ay ka joojiyeen afar waddan oo ay afgembiyo milatari ka dhaceen. Gelmo diwiid ayaa warbixintan ka soo diray magaalada addis ababa. Xuseen barre aadan ayaana inoo soo koobaya.
hogaamiyaashii isugu yimid shir madaxeedka 50-aad ee midowda afrika ayaa cambaareeyey muwjadaha afgembiye ee lagu arkay afrika. Danjire Bankole Adeyowe ayaa ah guddoomiyaha midowda afrika ee arrimaha siyaasadda, nabadda iyo amniga, waxaana uu sheegay in ka qaybgalayaasha shirku ay mowqif adag ka qaateen isbeddel kasta oo aan dastuuri ahayn oo dowladeed oo afrika ka dhaca.
So what is important is that our leaders have condemned in
waxaa muhiimka ayaa in madaxdu ay si aan shaki lahayn u cambaareeyeen una muujiyeen in midowda afrika aanu dulqaadan doonin inqilaab military nooc kasta ha ahaadee.
Will not tolerate military coup d'etat in any form.
Si loo caddeeyo qodobka, safiirku waxa uu xusay in midowda afrika uu hakiyo xubinnimada afar waddan oo kale ah Mali, Guine, Suudaan iyo Burkina Faso. Kulankii xiritaanka axaddii shalay, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa warbixin ka jeediyey. Isku xidhka afgembiga iyo xasilooni darrada siyaasadeed iyo maqnaanshaha maamul wanaaga ayaa wiiqaya horumarka dhaqan-dhaqaale ee afrika. Madaxweyne Kenyatta ayaa guddoomiye u ah golaha nabadda iyo midowda afrika, waxaana uu ugu baaqay midowda afrika in ay wax ka qabtaan sababaha keenay afgembiga. Warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay siyaabaha lagu xakamayn karo dhaqdhaqaaqa argagixisada iyo colaadaha salka ku haya siyaasadda ee guud ahaan qaaradda oo ay ku jirto Ethiopia. Danjire Bankole ayaa sheegay in golaha nabadda iyo ammaanka uu taageerayo dadaalada lagu fududeynayo wadahadallada u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo jabhadda xoreynta shacabka Tigray, iyada oo la taageerayo guddiga wadahadallada qaran ee Ethiopia.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay.